SBS Radio.
Au se tali nei. O le tausanga na te nei lua fese fulu malevalu, na whamawina o le tausanga lona tolu au pito silio na vevela ilea tunuu. E le ngata ilea na whamawina o le tausanga na au pito maa walalo ai, le au fa'i o ti munga na pa'u taluma ile tausanga i lua fe malelima. O se tausanga na iloa ai le te leo le esesenga ma le tūlanga masani o le taui au se talia nei. I le lua afe se fulma le valu na amata nisi o mū te tele i le o ngā totonu o le taumalulu. Ai le ngata i leana pa u le kiona i nisi o vaenga le atunu u i le teimi o le taumafanafana. Na mōli mawina le te tele o lōlonga i le ngā taifale, ae faa wau le mūngā lā, ma le naumati o laufanua inu uitua. Na sā anoa Dr. Carl Braganza, le sui o laofisa wa aitau e ngafa mamata upu i suinga o le tau, o le tausanga na te nei, e tasi tasi ma le fātike ri le ātoanga o le si itanga i le vevela,
The warmth has been really quite uniform, so every state and territory had temperatures that ranked within the top six warmest years on record. So that warmth consistently across the eastern states in particular probably further exacerbated dry conditions.
Dr. Carl Braganza, o le ofisa wa aitau I mataupu I swinga I le tau. O le mōli mau I le amatau na vevela le tau I Australia nei. Ona ole iva ole se fulu tausanga taluai o tausanga ia au pito sili ona vevela ili atunuu pe a whapea e whatusa ili se fulu male tolu tausanga talumaile luafe male lima. Na sauno ai Dr. Braganza ole tausanga na te enei luafe se fulu male valu na atili whatuma wina ili munga ala ili atunuu atoa male umi ele opa uuniti munga
It's been a historically significant drought period, probably comparable to the Millennium Drought, the World War II drought, and going way back to the Federation drought. Particularly the depth of the drought was quite severe in spring.
Dr. Braganza, ole ofisa wa aitau. Na amata ia Januari leo o ole vevela ile ova ile fase fulu tikeri. Ole aso pito vevela I sini. Ole fase fulu male fitu tikeri na mōli mawina I le pitunu o Penrith I le masina o Januari o le tausanga taluai. E o mai le masina o Yulai, o le o ngā totonu o le taumalulu I Australia nei, ua ova I le valu se fulu pasene o New South Wales, ua afia I le mūngā lā, le mango o le vao matua, po o le mango o le vao, le aise timu mawhainga tāo na whafanga, au na whafanga manu o whaato anga, e pei o povi mamamoe. Na sa anua le whaatonu o le unia le au fai whaato anga, le National Farmers Federation, Warwick Ragg, o se tausanga, na mōli mawina I suinga I le tau ele I mōli mawina mua mua, le kiona I le tau mawhanawhana, le timu aisa, le vevela, matangi mawhaa,
Major events that, whether they're thunderstorms, hail events, or even late frosts, as has been experienced in the cropping areas in Western Australia, all point to a more dynamic climate, and farmers need to adapt and transition to these more, I guess, severe and unexpected events.
Warwick Ragg, le peresetene o le National Farmers Federation. Na sa anua Professor Will Stefan o se alisaia nisi e ngafa ma taupu I swinga I le tau, o winga nei o le tau, o le faa wau o na afiai, o le a faa wau o na afiai le paneta, pe a le a mata nei o na suia le awale ngosi ai le malosi anga, O le eletise, ma le so ona whaonga aina o le penisini ma le suau. Na ia sa unua foi o le isi awala. O le pālota mō vāenga upuwhai o lo o tūleia le mau mō le ngausinga o le mālusi anga I awala mamā po o le awala o le malosi anga whaafowina.
Well, what we need to do in our everyday lives, each one of us, is to realize that this is a collective action problem. It affects all of us. All of us have to work together on the solution. There are certainly things you can do as an individual, but the number one thing you can do is to vote out parties that do not take action on climate change.
Professor Will Stefan. O se vaenga mamao a le ofisa wa aitau mō le nei tausanga, ia o le faa waupea leo le mūngā lā ma le vevela, ai meise I le tau mā whanawhana, I le faa I unga o le tausanga nei.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.